Sanibonani ekuseni.
We greet you this morning.
Sanibonani ekuseni.
Good morning.
Siyambonga kakhulu uNkulunkulu ukuthi asivumele sikwazi ukuhlangana ngalendlela kulolu suku lwa iNkosi.
We thank the Lord so much that He has allowed us to meet together in this manner on the Lord's Day.
Sizovele siqhubeke ngoba inkonzo kumele kuba iqale khona manje ngoba inkonzo yethu iyasakazela kubantu abaningi hayi nje kuphela la nakweminye imhlaba ingakho kumele kuba siqale ngoba bazi ukuthi siqala ngo-11.
We need to start now punctually at 11 because this service is being broadcast and it's also being streamed. It's not only here locally, but internationally.
Kusekhona abanye abantu abaningi abangakafiki esiza ukuthi basese indleleni amabhasi awakafiki wonke kodwa ke sizovele siqhubeke.
Now we've heard that many haven't yet arrived. There's still buses that we're expecting. Nevertheless, we need to continue.
Balaba babezayo bafika siqhubeka. Siyambonga uNkulunkulu basibe nalolu suku oluyinqophamlando namhlanje.
And those who are coming, they'll just join us during the proceedings. But we thank the Lord for this very special day.
Namhlanje okusuku lomthembiso.
Today we have an engagement service.
Imthembiso emithathu yonke ngesikhathi esisodwa ngosuku olulodwa.
And on one day, one service, we have three engagements.
Sithu uNkulunkulu muhle, uNkulunkulu mkhulu, siyambabaza, siyamdumisa.
God is great, God is wonderful, and we praise His name.
Imdeni eminingi iyathokoza, iyajabula.
And many families today rejoice.
Ngabantwana babo abakhethele indlela. Abakhethe ukuhamba ngalendlela nabakhethe futhi ukuthembisa ngalendlela.
And they rejoicing concerning their children who have chosen to walk this way and have also chosen to get engaged in this manner.
Ngakho ke siyambonga kakhulu uNkulunkulu ukuthi ivangeli likwazi ukuthi libonakale likhona liyaphila futhi.
And we thank God that in this manner the gospel is made manifest, the gospel is alive, and the gospel is powerful.
Abanye abakuthandi, abanye bayakuhlaba. Hayi, bengakuhlaba ama bekuhlaba. Kodwa indlela yethu lesayipho uNkulunkulu.
And many may find fault and criticize it, but they can do and say what they like. This is the way that God has given us.
Kumnandi ukuthi sibe semthembisweni yeyintombi. Iyintombi impela nje.
And
esingangaba sinokuncane nje ngazo.
It's wonderful.
Nezizwa ngokunjalo.
It's wonderful that we can have engagement of young women who are pure young women and also young men of whom we've got no doubt.
Bonakala ukuthi uhamba ngobumhlophe. Kuseyinto ekhuthazwayo kuseyiyo leyo ndlela yilo lelo vangeli alikakashintshi.
And that they are still going the ancient way, the old way of the gospel, the old gospel which never changes.
Siyambonga uNkulunkulu ngalokho.
We thank the Lord for that.
Samukele bonke asebefikile.
We'd like to welcome all who've already arrived.
Imndeni yonke le abantu baqhamuke emndenini yonke le
and all the families concerned with these six young people.
Ngiyenza kanjani? Khona laba baka kukhona bakwa abakwabani. Khona bakwa Mhlongo.
The Mhlongo family, are you here?
Eduzane lapha nje.
Just here close by.
behambisana nabo kwaKhuzwayo.
And Khuzwayo family.
Kolo uthi ngisho kahle.
I trust that I'm saying correctly.
Khuzwayo ngala koMagoso.
Khuzwayo from that Magoso.
Sebefikile bakaMagoso la.
If they come.
Bakafika bakaMagoso.
They have seemingly they haven't been
around. Oyinqanye sikhona.
But I think some are here.
Bese kuba abakwaDlamini.
And then the Dlamini family.
Sizwe kaDlamini le eMgungundlovu.
They're from Gunundlovu from Pietermaritzburg.
Sebefikile baseMaritzburg.
That's from Maritzburg. Are you here?
Sebefikile baseMaritzburg.
Can you see?
Oh, bakhona ingxenye sikhona, right?
A few of them are here.
Lo mdeni ke hlangana nomdeni wakwaMngoma ngala koGordon. Sebekhona baseGordon.
Are they those from
Sebekhona?
Gordon, yes.
Hey.
From the Mngoma family.
Bese kuba bakangcama. Abakwangcama la kwaMaphumulo. Sebekhona, fine sebekhona ke.
That's from Mngoma family from Maphumulo, hey. There they are.
Behambisana nomdeni wakwaFaltein. Le Faltein le ngako PE.
And then with the Faltein family, they're from Port Elizabeth area.
Siyajabula siyathokoza kakhulu onangi babuzonde basondeza bemndeni lena kubaba babe seduzane babone kahle eduzane.
Thank you very much. And there, Baba Zondi is also bringing some of the family's members closer.
Ngakho-ke siyambonga kakhulu uNkulunkulu ukuba senzele lesi sikhathi esimnandi nesibusisekile ngalendlela.
So we so grateful to the Lord that He's brought about such a wonderful opportunity of great joy.
Angicele uMalume eze azosivulela inkonzo.
I'll ask Dietmar to come forward and to open for us and pray.
Konke lokhu sikwenza ngothando. Konke lokhu sikwenza ngothando. Konke lokhu sikwenza ngothando. Uthando sikwenza ngothando. Awuna ngiropha bazalwane mina ngijabule. Anijabule nina. Ake ningivumele phela injabulweni yami. Konke lokhu sikwenza ngothando. Konke lokhu sikwenza ngothando. Konke lokhu sikwenza ngothando. Ngothando sikwenza ngothando. Konke lokhu sikwenza ngothando. Konke lokhu sikwenza ngothando. Yesu wethu samthola ngothando. Yesu wethu samthola ngothando. Yesu wethu samthola ngothando. Yesu wethu samthola ngothando.
Shall
we pray? Our Lord, you died for us. We thank you for this opportunity. Your death on the cross brought us together at this place. And now, Lord, we pray that your power, the power of the cross, and that resurrection power may be at work amongst us this morning.
Khuluma nathi Nkosi.
Speak to us, O Lord.
Uyasikhombisa indlela.
You are showing us the way.
Uyasikhombisa ukuthi fanele siphila kanjani.
You are showing us how we ought to live.
Siyacela Nkosi ukuthi usilekelele.
And we pray that you'll help us.
Namhlanje enkonzweni Nkosi busisa izwi lakho.
And now in the service as well, Lord, would you bless?
Konke kuzokwenziwa Nkosi ucula. Siyacela Nkosi ukuthi benesibusiso sakho.
The reading of your word together with the singing.
Iba naba Nkosi abalalelayo ngaphandle. Siyasicela Nkulunkulu wethu ukuthi le nkonzo ingafani nenkonzo nje sijwayelekileyo kodwa Nkosi kube inkonzo ezosebenza enhlizweni zethu.
Bless also those who are listening in on the broadcast. May this not be just like any other service, but may it be a special service.
Lokho konke sicela egameni lenkosi yethu Jesu Christ.
All this we ask in the name of our Lord Jesus Christ.
Amen.
Amen.
Siyabonga kakhulu malume.
Thank you, Dietmar.
Siyaqhubeka nohlelo lwethu. Ngake ngicela ke youth choir isiculele.
So we're continuing with our program. Let's ask the youth choir now to come forward and to sing.
Siyabonga.
Thank you.
I choir lizocula amaculo amabili. Elokuqala elesingisi, elesibili elesizulu. Lele lesingisi likhuluma ngokuthi kukhona ihubo, ihubo elimnandi enhlizweni yami. UJesu uyakhuluma uyanyenyeza kamnandi ethi ungesabi. Iba nokuthula nginawe. Leli hubo ligcwalisa inhliziyo yami, konke ukufisa kwami kungilethela injabulo. Choir will sing two songs. And the Zulu speaks of the speaking of the Lord, that still small voice saying, you are not alone. Speaking, saying, come unto me.
Jesus.
Asibonge kakhulu ku youth choir ngokusiculela kwayo.
Thank you very much to the youth choir.
So ucela kuma bekhona abanye abazosiza abanye abafika late ukuthi babakhombise ukuthi bahlale phi ukuze kungaphazamiseki masiqalile inkonzo.
We'd like to ask some just to assist those who may enter in during the course of the service, just to show them where they can be seated, that it doesn't disrupt the service.
Ngicela ukucela ke manje kulesi sikhathi kwasiza abantu choir ize ngaphambili osekuyothe emva kwayo sesobe sephakama umntwana kaNkulunkulu ozosikhonza ozosenzela wonke umsebenzi wanamhlanje.
So we'll ask the Kwasiza Bantu choir now to come and sing, whereafter the Lord's servant will then continue with the rest of the proceedings.
Konenye insizwe beshethi, hey, luyangibulala uvalo manje.
There's a certain young man that said, hey, you know, fear is really gripping me now.
Hayi, akabambe umoya nje, kuzoluka.
Don't worry, all will come right.
Ekhwa izocula amaculo amabili lesingisi nelesizulu elithi memezani batsheleni ukuthi uJesu ukhona futhi uJesu uyanqoba abantu mabaziswe endaweni ngeindawo ukuthi ukhona futhi isekelo zokukholwa uNkulunkulu zikhona ngakho ke bonke abakhileyo eJerusalema mabazi ukuthi uNkulunkulu khona uyabusa bese kuba ke ngelesizulu isizulu intombi nezinsizwa siyabonga.
We're going to sing two songs, an English song and then the Zulu song that we sing says, young men, young women, fathers and mothers, it is this thing the Bible that has changed us from our bad ways and brought us into being pure and holy, and that is the way that we've learned because of this, the Word of God.
Cry out and shout, thou inhabitant of Zion. Cry out and shout, thou inhabitant of Zion. For great is the Holy One, for great is the Holy One, for great is the Holy One. In the midst of thee, beautiful for situation,
yes.
Beautiful for situation,
yes. Is Zion,
joy of the earth, beautiful,
is Zion,
oh beautiful,
is Zion,
beautiful is Zion, the joy of the earth. Walk about Zion and go round about her. Tell the towers, mark well her bulwarks, consider her palaces. Tell it to the generations following thee. Walk about Zion and go round about her. Tell the towers, tell the towers, mark well her bulwarks, consider her palaces, tell it to the generations following thee.
Cry out and shout, cry out and shout,
cry out and shout. For God is our God forever and ever. He will be our God even unto death.
Cry out and shout, cry out and shout,
cry out and shout. For God is our God forever and ever. He will be our God even unto death. Cry out and shout, great is the Holy One in the midst of thee. Great is the
Let us just pray together again.
Asithandazeni.
Heavenly Father, we thank you that you've given us your word, the Bible.
Baba wethu osezulwini, siyakubonga ngokusinikeza kwakho izwi lakho iBhayibheli.
On which we can base all our actions, all our beliefs that we as Christians may have.
Esingalithatha Nkosi silenze libe yisekelo sakho konke sikholwayo nesikwenzayo njengamaKristu.
We thank you, Lord, that you can be with us today.
Siyakubonga Nkosi ngomusa wakho ukuba ungakwazi ukuhlanganyela kanye nathi namhlanje.
You did not just leave us with your word, the Bible.
Wena Nkosi awuzange nje usishiye neBhayibheli kuphela.
But that you left us with the Comforter, your Holy Spirit.
Kodwa wena Nkosi wasishiya nomduduzi, umoya wakho ingcwele.
And we pray that that Comforter, your Holy Spirit, would be in our midst during the whole course of this service.
Ngakho ke siyakhuleka Nkosi ukuba umduduzi wakho ngumoya ingcwele abe phakathi kwethu kuyo yonke inkonzo abe kanye nathi.
And breathe life into everything.
Ebese phefumulela ukuphila kukho konke.
In the name of our dear and blessed Savior, our Lord Jesus Christ.
Egameni lenkosi yethu Jesu ethandekayo eyisibusiso uKristu Jesu.
Amen.
Amen.
Well, I don't think I need to say at this stage that today is an engagement service.
Ngikholwa ukuthi kakumele ngikubalule namhlanje ukuthi sihlangene ngenkonzo yomthembiso.
It's a day when it is not easy for anyone to stand here in the pulpit of Reverend Stegan.
Kumsebenzi ongelula ukuba umuntu awenze ame la epulpiti phambili okuyipulpiti lika baba umfundisi.
I don't feel worthy to be standing here.
Ngizizwela ngingomncinyane ngingafanele ukuba ngime la phambili.
Especially not after what we experienced and saw yesterday and last night.
Ikakhulukazi emveni kwalokho esikubonile sikubuka izolo kusihlwa.
Friends, God is working in our midst.
Bahlobo, uNkulunkulu uyasebenza phakathi kwethu.
And may we not miss out on what His Spirit is busy doing in our midst.
Kwangathi ke bazalwane singangaphuthelwa sigejwe yilokho umoya kaNkulunkulu oyingcwele okwenzayo phakathi kwethu.
Now, before we continue with the service, we will do the engagement part of the service.
Ngaphambi kokuba ke siqhubeke nenkonzo, sizoqala senze inkonzo yomthembiso eyingxenye yenkonzo yanamhlanje.
So I'll ask the couples that will be getting engaged to come forward.
Ngakho ke ngizocela labo abathembisayo ukuba beze phambili.
The men will be on my right hand side.
Abesilisa bazoma ngakulolu hlangothi lwesokudla.
And the young ladies will be on my left hand side.
Amantombazane wona azoma ngakulolu hlangothi lwesinqele.
And I ask them to come in the following sequence.
Ngizobacela ukuthi beze ngalendlela engizobabiza ngayo.
The first would be Menzi Kuzwayo here and Bongi Mhlongo on my left.
Soqala kuze uMenzi Khuzwayo noBongiwe Mhlongo, uMenzi ngakwesokudla bese kuba uBongiwe ngakwesokunxele.
Then Bongani Dlamini and Gloria Mngomo.
Kuba uBongani Dlamini bese kuba uGloria Mngomo.
And then lastly Thembelani Fountain and Thembisile Ngamo on my left.
Bese kuba ke uThembelani Fountain noNgamo ngakulelo hlangothi lokwesinxele.
Friends, let me just say again, Reverend Stegan has said it so many times, but let me say it again. We don't tell people when they should get married and whom they should get married to.
Bahlobo, ngivumeleni ukuthi ngikubalule lokhu. Ubaba umfundisi sewakubalula kaningi ukuthi asibatshele abantu ukuthi bashade nini nokuthi bashade nobani.
As they are standing here, you see that I am between them.
Njengalokhu nibona, ngimile laphambili ukuthi ngimi phakathi kwabo.
They have not had any contact in connection with the engagement and the marriage before today, and they will not have until the wedding day.
Abazange babe nakho ukuxhumana kulolu suku lanamhlanje noma ngaphambilini bengakathembisi futhi ngeke baze baxhumane lungakafiki usuku lomshado.
They have not been flirting.
Abazange futhi baze bashelane.
They have not been chatting to each other on cell phones.
Abazange futhi baze baxoxisane mhlawumbe besebenzisa umakhale khukhwini.
They have not been sending text messages to each other.
Abazange baze bathumelane ngisho nemqhafazo besebenzisa umakhale khukhwini.
If we find out that any of that would have happened,
uma sithola ukuthi okufana nalokho noma okunjengalokho ke kwenzeka,
then we'll put immediately that engagement is out and it will be put on hold.
Lowo mthembiso uzobusumiswa uzobusugudluzwa ume.
But all six of these three couples lived a God-fearing life, which was an example and is an example to all of us.
Njengalokhu nibabona laba abathembisayo beyisithupha baphile impilo yokumesaba uNkulunkulu, baphile impilo yokuba isibonelo phambi kwethu sibabona.
And I will endeavor to explain why we do things like that in the service.
Ngokuqhubeka kwenkonzo ngizochaza kabanzi ukuthi kungani izinto sizimisa noma sizenza ngaleyo ndlela.
So I'll ask the first two to step closer.
Ngizocela laba ababili ke basondele.
And then I'll take the ring from Menzi Kuzwayo, and you see he doesn't touch her hand, and put it on the finger of Bongi Mhlongo.
Ngiyayithatha indandatho kuMenzi njengalokhu nibona ukuthi abaxhumani futhi abathintani bese ngiyifaka emnweni kaBongiwe Mhlongo.
Thank you. The next two.
So cela ke abalandelayo nabo basondele.
I'll get the ring from Bongeni Dlamini.
Ngithatha indandatho kuMbongeni Dlamini.
This is the engagement ring. And on Gloria, the finger of Gloria, Mngoma.
Iyo le indandatho yomthembiso ngifaka emnweni ka Gloria Mngoma.
We are happy and we all rejoice and thank the Lord.
Siyathokoza, siyajabula, siyambonga kakhulu uNkulunkulu.
Tembelani Fountain and Thembisile Ngcamo.
Tembelani Fountain no Thembisile Ngcamo.
Thank you. They could go and sit down.
Siyabonga kakhulu sebengahamba bayohlala phansi.
Friends, what is one of the many reasons why we do it like this?
Bahlobo yisiphi isizathu esodwa kweyiningi esiyimbangela yokuthi senze izinto ngalolu hlobo na?
There's one aspect that just stands out to me.
Ukhona nje ogodwa okuvele kume kube seqhulwini kimi.
And that is everything is done in holiness.
Ukuba konke kwenziwa ngobungcwele.
And will be done in holiness even after they are married.
Futhi lokhu kuzoqhubeka kwenziwe ngobungcwele ngisho sebeshadile.
This is an engagement service.
Manje ke bazalwane le inkonzo yomthembiso.
But this is not even the first step in getting married.
Kodwa ke akusiso lesi sinyathelo nje sokuqala ukuba bashade.
I would like you to bear with me if I speak about engagement and also a bit about marriage today.
Ngizocela ukuba ningibekezelele uma ngikhuluma kabanzi ngomthembiso ngiphinde futhi ngikhulume kabanzi nangomshado.
Because it is all one thing.
Ngokuba bazalwane lezi inkonzo zombili zifana nenkonzo eyodwa.
If the roots of a tree is bad, the tree will one day be bad.
Iqiniso lithi uma izimpande zomuthi zizimbi, nakanjani umuthi ngoqhubeka kwesikhathi uzoba mubi.
I will speak a bit about the roots of getting married.
Ngizoke ngithinte ngikhulume kabanzi ngeyimpande zokushada.
But I would like to speak a bit about the tree that will grow from these roots.
Bese ngiphinde futhi ngithinta kabanzi ngomuthi okhula usuka eyimpandeni zalokhu.
Because it's all one thing.
Ngoba iqiniso lithi nje kuyinto eyodwa.
It starts even before God speaks to the young man and the young lady about getting married.
Lokhu kuqala ngaphambi kokuba uNkulunkulu azaqala akhulume nensizwa noma nentombi laba abasuke bezoshada.
It starts with a clean heart that's been washed and cleansed by the Lord Jesus.
Lokhu kuqala enhliziyweni ehlanzekileyo, inhliziyo esuka ihlanzwe uKristu Jesu.
Oh friends, I want these couples to realize how blessed they are today.
Bahlobo ngiyafisa ukuba laba abathembisile baqonde ukuthi lokhu kubaluleke kangakanani futhi babusiseke kangakanani namhlanje.
Because they have the privilege of enjoying the principles that God laid down already since 1966 when the revival started.
Ngokuba bathole ithuba elihle kakhulu elingqayizivele lokuba babe ingcenye yalomgomo uNkulunkulu awumisa ngesikhathi kwehla imvuselelo ngonyaka ka-1966.
They were not there at the time.
Bona babengekho ngaleso sikhathi.
It is not legal principles that has become a law on the mission.
Hayi nje ukuthi lokhu kuwumthetho omisiwe ukuthi umthetho nje wala imission.
It is principles that was laid down as the Holy Spirit worked in our midst and convicted us.
Kodwa ke lokhu kuwumgomo owamiswa ngalesikhathi umoya ingcwele esebenza phakathi kwethu thinta inhliziyo zethu.
Friends, very often God gives us an answer to our prayers long before we pray the prayer.
Bazalwane kaningi uNkulunkulu kasinike impendulo zomthandazo ngisho singakaqali ukuthandaza.
We are all tempted to fall into a state of despair if you look at all the fighting going on, the bloodshed in the world, the immorality.
Sonke siyalingwa size sithole sesinokwesaba sithuke uma sibuka indlela izwe eliphila ngayo ukuchitheka kwegazi nokuxega kwesimile sisibonayo phakathi kwabantwana babantu.
All the filth around us and the perversity around the church.
Wonke ukungcola nawo wonke amanyala nobubi esikubonayo phakathi kwebandla likaNkulunkulu.
Where it feels as if this filth and perversity and immorality is about to swallow the church of Christ.
Kuze kube sengazuthi lokhu kungcola namanyala nobubi sebuyaqala manje bufuna ukumimilita kugwinye ibandla likaKristu.
And yet God gave his church the answer how to deal, how to live in such a debauched world in the year 2022.
Kodwa iqiniso lithi uNkulunkulu unikezile ibandla impendulo nendlela yokuphila nendlela yokuyiphatha kuso lesisikhathi sika 2022 lapho umhlaba uphila ebubini.
He taught us how different nations can live together in peace and be absolutely one in body and soul and spirit.
Wafundisa izinhlanga eziningi ezehlukene ukuba zingaphila kanjani zimunye ngokwenyama ngokomphefumulo nangokomoya.
Do we appreciate that?
Umbuzo uthi ngabe lokho niyakuthakasela na?
The later it gets, the more important and the clearer the example of the revival and the principles of the revival is standing out in society.
Njengalokhu isikhathi siqhubeka umgomo wemvuselelo uyama phakathi kwabantwana babantu uyagqama ube sobala.
Everything must be done in holiness.
Konke kumele ukuba kwenziwe ngobungcwele.
The pure heart that these young people must have before God will speak to them.
Inhliziyo ehlambulukileyo kumele babe nayo laba bantu abasha ngaphambi kokuba uNkulunkulu aqala akhulume nabo.
Became being able to hear the Lord's voice to tell you if you should get engaged or married, when you should get married and with whom you should get married.
Ngaleyo ndlela bese ke beyalizwa iphimbo likaNkulunkulu lisho ukuba kumele ushade nini, kumele ushade nobani uma kufanele ukuba ushade.
The actual engagement itself,
inkonzo yomthembiso nje iyodwa,
and ultimately the marriage and how we conduct ourselves within a Christian marriage, all these things are done, should be done in holiness and purity.
Nenkonzo yomshado nendlela yokuyiphatha kuumshado konke lokhu kumele kwenziwe ngobumsulwa kwenziwe ngobungcwele.
God so often answers our prayers before we've prayed them.
UNkulunkulu kaningi uyayiphendula imithandazo yethu ngaphambi kokuba siqale sithandaze.
I remember in 1975 when I was studying.
Ngiyakhumbula ngonyaka ka-1975 lapho ngangisafunda.
How I read about different revivals across the world.
Lapho ngafunda kabanzi ngeimvuselelo ezayiqhubeka emhlabeni wonke.
How I longed to be part of it and to experience it.
Nangendlela enganginentshisekelo ngayo ukuba nami ngibe ingcenye yemvuselelo.
The Korean revival.
Imvuselelo yasezweni lase Korea.
In the Presbyterian Church.
Nalapho ebandleni lamasheshi kwaqhubuka khona imvuselelo.
When the revival started, people were so convicted of their sins that they stood up and shouted out their sins in front of the whole congregation.
Lapho abantu babethinteka behlabeka ngezono zabo, bethintwa umoya ongcwele baze basukume phambi kwebandla, bamemeza izono zabo phambi kwebandla lonke.
That's not the appropriate way to do it.
Yebo ke lokho akusiyi indlela efanele yokwenza.
But friends, God was working in their midst and they had this conviction and they didn't know what to do. They had to speak it out.
Kodwa iqiniso lithi uNkulunkulu wayisebenza phakathi kwabo bengazi ukuthi kumele benze njani baze basukuma babona ukuthi ngcono bavele bayikhuluma izono zabo.
The revival under John Wesley.
Imvuselelo yayiholwa uJohn Wesley.
Where they had special confession services where people could get an opportunity to confess their sins.
Lapho babe bakhona neinkonzo ezikhethekile zokuvuma izono, lapho abantu babethola khona ithuba lokusondela bavuma izono kuNkulunkulu.
The East African Revival.
Imvuselelo yasempumalanga neAfrika.
Which was also in the Anglican Church.
Leyo ke eyayivela ebandleni lamaAnglican.
Where people confess their sins and apologize to each other in front of the whole congregation.
Lapho bazalwane babevuma khona izono zabo baze bacela intethelelo phambi kwebandla wonke umuntu ebhekile.
The Great Awakening in America with Jonathan Edwards.
The Great Awakening imvuselelo enkulu eyaholwa uJohn Edwards.
The conviction of sin.
Lapho abantu bethinteka behlabeka ngezono zabo.
Friends, I must hurry on because I don't have enough time.
Kodwa-ke bahlobo ngimele ukuba ngisheshe ngiqhubekele phambili ngenxa yokuthi anginaso isikhathi esiningi.
But let me just say, if we experience the working of the Holy Spirit in our midst, we have the same conviction of our sins, and we want to speak it out to get rid of this burden, to confess it, to receive forgiveness.
Ningivumele ngikubalule lokhu ngalendlela ukuthi uma umoya ongcwele esebenza phakathi kwethu sihlabeka ngezono zethu sithinteka siyayizwela ukuthi kumele siwususe lo mthwalo semahlombe sivume izono zethu.
It's the same that has happened in all these different churches through the ages in so many countries.
Lokhu kwahlangabezana nalo ibandla emabandleni ahlukene emlandweni kwenzeka into efanayo.
Please don't be upset with us if we sense the Spirit of God convicting us.
Ngakho ke siyacela ukuthi ungalinge nje uze usithukuthelele uma sizwela umoya kaNkulunkulu usebenza usithinta usihlaba ngezono zethu.
How can you explain it to a person that hasn't been convicted by the Holy Spirit?
Lokhu singachaza kanjani kumuntu ongazange athinteke ahlatshwe umoya ongcwele?
Then they ask, what's the biblical foundation?
And
you give them the text from the Bible.
Acts 18:19.
And the book of James. Then they turn around and they say, okay, but you're making a law out of it.
No,
we're not making a law out of it. We're just explaining to you why what we are experiencing is biblical.
Kodwa sizama ukuchaza kabanzi ukuthi lokho esihlangabezana nakho kuvela khona eBhayibhelini.
And if you live amongst us or you hear about this, and you are not experiencing this Holy Spirit speaking to
you,
you will not understand what's busy happening here on the mission. You won't understand the deep conviction that the people around you are experiencing from the Holy Spirit of God. Please don't tell us to stop the working of the Holy Spirit in our midst. We cannot do it and we do not want to do it. Friends, what started in 1966 is still happening in our midst. The deep conviction of sins. And I was in 1975 and I read about these revivals and I said, Lord, oh, if I could be here in a revival like that. I read it in the library of the University of Pretoria. And I said, if there's one place in the world where there's still a revival like that, I will save my money even if it takes me 10 years to go and experience that revival. Little did I realize that God had answered my prayer years ago, 9 years ago, when He sent revival here in the same country where I was. So I say again to the young people that are getting again engaged. You are enjoying the principles that God established since 1966 in this
revival.
Because, but we are proud of you. Because we can testify and we can see that the Holy Spirit has led you into each one of these engagements. Be happy that you can share in this revival. And it's all about one thing. God, the triune God, God the Father, the God the Son, our Lord Jesus, and the Holy Spirit that was working in our midst.
Lenti mailana noNkulunkulu emthathu emunye, uNkulunkulu Baba, uNkulunkulu iNdodana, kube uNkulunkulu uMoya oNgcwele, besebenza kanye kanye phakathi kwethu.
So getting married, getting engaged, and getting married is not just the Christian way of starting to live together. The worldly people just start living together when they like each other. People of other religions go through their rituals when they've decided they want to get married and live together.
And
getting engaged and getting married is not just, once I've decided I want to live with someone, I've got to go through the marriage.
Ukuthembisa nokushada akusho ukuthi mawusuqala usuthi ngoba ngifuna ukuhlala nomuntu othize sekumele ngiqale ngenze lokho.
The Christian marriage is something totally different.
Kodwa ke umshado wamaKristu uyinto ehlukile kakhulu kunazo zonke izinto ezikhona.
And let me read, get to the text in the Word of God.
To show
you how different the Christian marriage is.
Verse 19
of Revelations and from verse 6.
Sizofunda incwadi yesambulo isahluko seshumi nesishagalolunye ebese siqala ukufunda endimeni yesithupha.
Revelations 19 from verse 6.
Incwadi yesambulo isahluko seshumi nesishagalolunye siqala ukufunda endimeni yesithupha.
And I heard as it were the voice of a great multitude and as the voice of many waters and as the voice of mighty thundering saying, Alleluia. For the Lord God omnipotent reigneth.
Ngasengizwa kungathizwe lesixuku esikhulu linjengezwi lamanzi amaningi nezwi lokuduma okunamandla lithi haleluya ngokuba inkosi uNkulunkulu wethu umnini amandla onke iyabusa.
Let us be glad and rejoice and give honor to him, for the marriage of the Lamb is come, and his wife hath made herself ready.
Masithokoze sethabe futhi masimnike inkazimulo ngokuba umshado wewundlu ufikile nomkalo uzilungisele.
Friends, from the beginning everything must be holy because one day our marriages must symbolize the relationship between Christ and his church.
Bahlobo lokhu nje kusukela ekuqaleni kumele kube inkonzo engcwele ngoba umshado wethu kumele ube umshado owuphawu oluveza ubudlelwane phakathi kaKristu ezoshada nebandla eliwumakotwa.
As I say, to start off with, your heart must be sanctified, having been cleansed and washed in the blood of the Lamb.
Njengalokhu ngibalulile ekuqaleni ukuthi lokhu kubalulekile ukuthi inhliziyo yakhe ihlanjululwe igezwe egazini lewundlu.
You cannot just get born again today and suddenly tomorrow you are led to get married.
Akwazi ukuthi ungazalwa kabusha namhlanje kusasa lokho okusayo usuyizwela uholeleke ekutheni usungashada.
Of course God can do what he likes. And if he wants it to do it like that, it's fine. He can do it, but I'm speaking in general.
Yebo ke uNkulunkulu angasebenza ngendlela athanda ngayo, uma ethanda ukwenza ngaleyo ndlela ngakwenza, kodwa nje ngiyakhuluma ngendlela nje ejwayelekile.
You must be a sheep of the Lord.
Umelwe ukuba uqale ube yimvu yenkosi.
Because the Lord Jesus said, "My sheep hear my voice." So for a young man to hear the Lord's voice speaking to him and telling him to get married, he need to be one of the sheep of the Lord Jesus.
Manje ke ukuzinsizwa izwe iphimbo lenkosi lithi kumele ushade. Leyo nsizwa kumele ibe ingxenye yomhlambi wezimvu zikaKristu.
And if you are a sheep of the Lord, your heart is clean and has been cleansed by the blood of the Lamb.
Uma nawe uyingxenye yomhlambi wezimvu zikaKristu, kusho ukuthi inhliziyo yakho ihlanjululiwe, ihlanjiwe egazini likaJesu.
Your heart is holy.
Inhliziyo yakho ingcwele.
And what you going to go into the marriage must be exactly the same.
Ngisho sungena kuyo ke lenkonzo yomshado nayo kumele kube into efanayo yobungcwele.
Everything must be holy.
Konke kumele kube ngcwele.
And as I thought of a symbol of holiness,
ngithe ngisacabanga kabanzi ngophawu lobungcwele,
I was reminded of the Ark of God.
Ngike ngacabanga, ngase ke ngicabanga kabanzi ngeArk kaNkuluNkulu.
The Ark of the Covenant.
Kusho ukuthi ke iArk le yesivumelwano.
Now, I know the Ark has many applications in the New Testament.
Ngiyazika ukuthi ke le Ark kaNkuluNkulu inezinto eziningi eziyimpawu zawo eTestamentini elisha.
Everything in the Ark of the Covenant has a New Testament symbolism in it.
konke okutholakala kuyo phakathi kuveza uphawu lalokho esikutholayo eTestamentini elisha.
The cup containing the manna.
Kukhona inkomishi phakathi enemana.
The staff of Aaron.
Bese kuba ke udondolo luka Aaron.
The Ten Commandments. Everything has significance in the New Testament.
Bese kuba imithetho elishumi konke kuveza ukubaluleka esikutholayo eTestamentini elisha.
The lid of the ark with the angels on top of it, the seat of mercy it was called, has an application in the New Testament.
Ngisho indlela eyakhiwe ngayo le ark kaNkulunkulu kwasekumiswa ingelosi konke kuhleliwe kulokho esikutholayo kuTestament elisha.
The ark was approached only once a year by the high priest.
Manje ke le ark kaNkulunkulu kwakufinyelela kuyona umpriesti oyingcwele kaNkulunkulu kanye ngonyaka.
On the Day of Atonement, when the priest would sacrifice for the sins of the nations.
Lokhu ekwenza ngosuku lokubuyisana lapho uNkulunkulu ezohlanza thethelela izono zezwe.
Was ultimately fulfilled on Calvary when the Lamb of God was finally slain on the Day of Atonement to pay for the sins of the world and everybody, for everybody of us, you and me.
Lokhu kwapheleliswa konke ngalesi sikhathi indodana kaNkulunkulu ihlatshwa ibethelwa esiphambanweni yahlanza izono zethu yayisithethelela mina nawe ikwenza lokhu kuba bonke abantu basindiswa.
But I would like to look at just one aspect of the ark and its significance to us.
Kodwa ke ngifisa ukubheka nje okugodwa okubalekile okuhambisanayo kanye nathi okwakukhona kuyo le ark kaNkuluNkulu.
One of the Bible commentators said this.
Omunye ke omntwaningi wezeBhayibheli ukhuluma lokhu.
What is clear is that the ark was designed to be a symbol of the presence of God in the midst of his people.
Uyachaza ukuthi okucacile nokusobala ukuthi le ark kaNkuluNkulu yayenziwe ukuba ibe uphawu lobukhona bukaNkuluNkulu phakathi kwabantwana bakhe uNkuluNkulu.
Friends, the engagement and the marriage of children of God should be a symbol of the presence of God in the midst of his people.
Manje ke bahlobo umthembiso nomshado kumele ube uphawu lobukhona bukaNkuluNkulu phakathi kwabantwana babantu babone ubukhona bukaNkuluNkulu.
That's why you young people who are getting engaged today.
Yingakho ke nina abantu abasha enithembisile namhlanje.
What you are doing is a symbol of the presence of God in our midst.
Lokho enikwenzile kuwuphawu lobukhona bukaNkuluNkulu phakathi kwethu.
And it must be holy and totally holy in every aspect.
Futhi ke lokhu kumele kube inkonzo engcwele ibe ngcwele yonke ngokuphelela kwayo.
Holy to such an extent that if you touch it in an unworthy manner, right from the engagement, if you touch the ark in an unholy manner, you were struck down and killed.
Ukuthi umuke nje wenza ngendlela yezwe wathinta le ark kaNkuluNkulu bungekho ubungcwele uyoshayeka phansi ngombani khona lapho.
We are all happy and rejoicing about this engagement.
Sonke siyajabula siyathokoza ngalomthembiso.
But friends, listen to what I say. If it's not done in holiness, it will bring death to you.
Kodwa ke bahlobo kulaleleni lokho engikushoyo ukuthi uma lokhu kwenziwa ngaphandle kobungcwele kuzoletha ukufa phakathi kwenu.
In the Jewish and Judaism, the engagement was virtually the same as getting married.
Ngokwenkolo yamaJuda, iJudaism, inkonzo yomthembiso yayifana ncamashi nenkonzo yokushada.
The people were treated as if they were married, but they were living separate and not having any contact with each other.
Laba basuke bethembisile babethathwa njengokuthi sebeshadile kodwa babengasondelani babehlala ngokuhlukana.
May God be merciful to you that you will be holy during this time of engagement while you're waiting for the time of the marriage to arrive.
Kwangathi uNkulunkulu angaba nomusa kuwe usigcine ungcwele kuze kufike isikhathi sokubushada.
Don't allow the devil to tempt you into starting to sit and think and dream what will all happen once you married.
Ungamvumeli uSathane ukuba angene kuwe akwenze uhlale manje ucabanga uzindle uzuphuphe ngokuthi ngabe kuzokwenzekani uma sengishadile.
You will be touching the ark of God in an unworthy manner.
Ngaleyo ndlela uyobe uthinta iarki kaNkuluNkulu ngendlela engafanele.
And it can bring death to you.
Lokho ke kuyobe sekwenza ukuthi uzilethele ukufa phezukwako.
If you do that and you do not get prayed for and receive forgiveness of sins.
Uma kwenzeke kanjalo wawusucela ukuthi ukhulekelwe kuyobe sekungena inkonzo yokuthethelelwa kwezono.
The ark of God was a physical manifestation that God, who was invisible, was in the midst of Israel.
I-arki kaNkuluNkulu yayiwuphawu olubonakala ngamehlenyama ukuthi uNkulunkulu wayekhona phakathi kubantwana bakwa-Israel.
Dear friends, your engagement and marriage must be a physical manifestation where they can see what the presence of God in amongst people is like, even though they cannot see the living God.
Manje bahlobo ukuthembisa kwenu nokushada kwenu kumele kube uphawu oliveza ukuthi uNkulunkulu khona phakathi kwenu bangabone enye indlela yokuphila efaka isono phakathi.
People who are unbelievers should look at when how we get engaged.
Abantu abangabahedeni abangakholwa kumele babone indlela ekushadwa ngayo.
People should look at how we live as married couples.
Kumele abantu babone indlela esiphila ngayo njengabantu abashadile.
And they must be able to say truly God is in their midst if we look at the engagement and the marriage of so and so.
Bese besholo bona ukuthi impela uNkulunkulu khona phakathi kwabo uma bebona indlela nini niphila ngayo uma senishadile.
You young people who got engaged did it like that.
Nina abantu abasha nishadile nikwenzile lokhu ngaleyo ndlela.
And I want to say to you, we are proud of you.
Ngifisa ukusho lokhu kunini ukuthi siyazeqhenya ngani.
And we trust that it's pleasing to God as well.
Futhi ke siyathemba siyakhole ukuthi lokho enikwenzile kuyamthokozisa uNkulunkulu.
It was something, this engagement is something that gives people an idea of how holy the living God is that we serve.
Lokho ukuthembisa enikwenzile kube uphawu oluvezayo ukuthi ungcwele kangakanani uNkulunkulu esimkhonzayo.
Marriage is a holy institution and you dare not enter into marriage in an unholy way.
Umshado uyinkonzo engcwele akumele nje uzuqala ulinga ungene kumshado uma uphila impilo engengcwele.
Let's just look at some examples where people didn't treat the ark of God with the holiness, recognizing its holiness as they should have.
Asike sibhekeke izibonelo lapho abantu baphatha khona iarki kaNkuluNkulu ngendlela engengcwele bawuthinta iarki kaNkuluNkulu ngendlela engafanele.
First we read about the sons of Aaron.
Ukuqala siyesifunde ngamadodana kaAaron.
Nadab and Abihu.
Amadodana kaAaron womabili.
We read that they came to make sacrifices.
Siyafunda ukuthi bafika bezokwenza inkonzo yomhlatshelo bezokwenza umnikelo.
And they brought a foreign flame before God.
Base besondela kuNkulunkulu nomlilo ongafanele, umlilo ongajwayelekile.
And we read that a fire devoured them, a fire that came from God.
Siyafunda ukuthi umlilo ovela kuNkulunkulu wabashisa wabadla baphela bafa.
We've heard the testimony of some of these young people that told us how holy the flame should be, the fire burning in our hearts when we get engaged, how holy it should be. Dear friends, if you get engaged with lust in your heart, you are bringing a foreign fire, a strange, the Bible calls it in some translations, a strange fire into the presence of God.
Manjeke uma ungena emshadweni usane nkanuka enhlizweni yakho ufana nomuntu oletha umnikele sebenzisa umlilo ongajwayelekile esinyisumusho sithi umlilo ongafanele ongajwayelekile kuNkulunkulu.
Woe unto you if you start getting engaged and getting married with a strange fire that doesn't complement the holiness of God.
Maye kuwe uma uzoqala uthembise ebese ungena emshadweni uza nomlilo ongafanele ongajwayelekile ongeke uzulethe udumo kuNkulunkulu.
And a fire from God descended from heaven and consumed them there and then.
Lithi iBhayibheli umlilo kaNkulunkulu ongcwele wavele ezulwini wehla wawusubashisa khona lapho.
How often have we not seen people making engagement and marriage cheap in the eyes of the world?
Kaningi kangakanani sibona abantu benza inkonzo yomthembiso nenkonzo yomshado bakwenze kube inkonzo nje elulana, inkonzo eshibhile phambi kaNkulunkulu na?
To such an extent that marriage amongst Christians has become a mockery amongst the world.
Lokho sekuze kwenza ukuthi inkonzo yokushada yamaKristu isize yafana nje nenkonzo ebhuqwa abantu, inkonzo nje abantu abayihlekayo.
Statistics says about 50%, one out of every two marriages end up in divorce.
Izibalo ziyasho ukuthi u-50% wabantu abashadayo kusho ukuthi emshadweni emibili owodwa abantu bavele benze isehlukaniso.
What an embarrassment to the church is that in front of the whole world.
Lokhu kuyihlazo kangakanani, kuyihlazo eliphakathi ebandleni likaNkulunkulu elenzeka abantu bebhekile emhlabeni wonke.
But maybe it's because they brought a foreign fire before the Lord.
Kurake mhlawumbe izathu salokhu ukuthi baletha umlilo ongajwayelekile phambi kaNkulunkulu.
The next example, Hophni and Phinehas, the sons of Eli.
Isibonelo sesibili uHophni noPhinehas amadodana kaEli.
They committed adultery in the temple with women while they were continuing serving the Lord in the temple and making sacrifices.
Baphinga bephinga phakathi ethempelini ngesikhathi benza inkonzo yokwenza umnikelo benza umhlatshelo phambi kaNkulunkulu.
Terrible.
Lokhu kuyihlazo kubi kakhulu.
In the temple of God.
Phakathi ethempelini likaNkulunkulu.
They were sleeping with other men and with other women.
Babelala nabantu besifazane.
In the temple of God.
Phakathi ethempelini likaNkulunkulu.
They were doing this. But are we not doing the same?
Babekwenza lokhu kodwa umbuza uthi ngabe nathi asenze yini okufanayo
na? Are you not sitting in church looking at the girls and lusting after them and undressing them and looking at them with a lustful eye?
Asibabuki yini abesifazane sihleli khona la ebandleni size sibakhumule begqokile size sibakhanukele ngamehlo ethu na?
That is a foreign fire that you're bringing before God.
Yiwo lo mlilo ongajwayelekile owuletha kuNkulunkulu.
And friends, God will not tolerate that, whether it's 2022 and whether it's the end of the world or whether it's any time of the world, God will not tolerate us committing adultery in His church.
Manje iqiniso bahlobo lithi uNkulunkulu ngeke azakuvumele lokho noma ngabe kuthiwa unyaka ka-2022 noma ngabe isekugcineni komhlaba noma ngabe kuthiwa isiphi isikhathi ngeke avume ukuba siphinge siphakathi ebandleni.
Oh, you have a bachelor's party.
noma ngabe kuthiwa kuzoba mhlawumbe ke nomcimbi wokugubha ngaphambi kokubushada.
Final party before a young man gets in married, then they have a bachelor's party. All the young men have a party for him.
Lapho umuntu osuke ezoshada oyintsizwa eba khona nomcimbi nabangani bakhe ebizwa ngokuthi bachelor's party,
where they talk dirty and they make dirty jokes.
Lapho bekhuluma umngcola baze benze ngisho amahlaya angcolile.
And then they want to go and get married in the church.
Ebese gcineni futhi bafisa ukuthi bahambe bayoshada phakathi ebandleni.
You are committing the same sins as Hophni and Phinehas, the sons of Eli.
Mawenza kanjalo wenza izono ezifanayo ezenziwa amadodana kaEli.
And God presented his judgment over them.
UNkulunkulu wayesethula isahlulelo sakhe wasibeka phambi kwabo.
And both of them were killed in one battle.
Bobabili basebefa khona lapho empini.
And God said to Eli, Eli, because you did not correct your children, you closed a blind eye to them living in sin in the temple of God. You did not correct them. I will curse your descendants and they will all die and you won't have any descendant left for you.
Wayesethi uNkulunkulu ku-Eli, ngenxa yokuthi awuzange uzukhuze uqondisa amadodana akho ngalesi senzo esibasenza, ngizoqalekisa izizukulwane zakho, angeke uzube nabazukulu, bazofa bonke, ngeke uzube nezizukulwane.
And on the day of the battle, when these two boys, the young men, died, when they brought the news to Eli, we read that he fell backward and broke his neck and he died as well.
Sifunda ukuthi eBhayibhelini ngalesi sikhathi lamadodana amabili kaEli efa empini, wathi ufika umbiko kuEli kuthiwa wawa ehlehla nyovane, wayesephuka umqala, wafa khona lapho.
You live a life where you are defeated by the devil and you think you can live as a married man.
Uphila impilo yokwahlulwa uSathane ebese ucabanga ukuthi uzokwazi ukuphila impilo njengendoda eshadile.
You live a life where you cannot get victory over defiling yourself with your own hands.
Uphila impilo yokuhluleka ukunqoba ukuyingcolisa wena ngezandla zakho.
And then you think, no, if I get married I will stop doing it.
Bese ucabanga ukuthi hayi mase ngishadile ngizokuyeka ukwenza lokho.
No. If you can't get victory before marriage, you will not get victory after marriage.
Iqiniso lithi uma unganqobi ngaphambi komshado, ngeke uzukwazi ukunqoba ngisho usushadile.
And with your defiled hands, you are going into marriage and you're touching the ark of God in an unworthy manner.
Ukusho ukuthi ngezandla zakhe ezingcolile ungena nazo emshadweni ufana nomuntu othinta le akhi kaNkuluNkulu ngezandla ezingcolile ezingafanele.
You young people that got engaged today.
Nina bantu abasha emthembisile namhlanje.
Remember, this is the standard that you've started with today, to which God is going to hold you when you one day get married. You must be able to handle this. Hold, maintain the standard.
Kumele niqonde ukuthi leli qophele niqale ngalo uNkulunkulu uzomisa lona, kumele niqhubeke nalo leli qophele ngisho senishadile.
You're not getting victory over watching pornography.
Uma unganqobi ukubuka izithombe zabanqunu,
and you think, okay, well, when I get married I can satisfy my lust within marriage and I will stop watching pornography.
Bese ucabanga ukuthi hayi mase ngishadile ngizozanelisa nganelisa inkanuko yami ngizobe sengiyeka ukubuka izithombe zabanqulo.
No, you will not stop. Maybe temporary for a year or two, but in the end you'll get back to your pornography and you'll watch it while you are married.
Kodwa iqiniso lithi cha, ngeke uze ume. Mhlawumbe ungama nje unyaka noma emibili, kodwa iqiniso lithi uzophinda ubuyele emuva futhi uqale ubuke lezi zithombe zabanqunu ngisho usushadile.
And after 6 months while watching pornography and while you are married, this your wife will become boring to you.
Emveni ke kweinyanga eziyisithupha usushadile ubhizwe itika ubuka izithombe zabanqunu unkosikazi wakho ngeke sakwanelise.
There's been a case like that.
Kweke kwenzeka kwaba nesigameko esifana naleso.
A young man that got married to a beauty queen. She was a beauty queen in university.
Kwenzeka insizwa yayisishada nowesifazane owayemuhle kakhulu enyuvesi.
He got used to pornography.
Insizwa yayibuka izithombe zabanqulo.
Where every day you see 10 different new girls doing all kinds of new perverse things.
Lapho kulezi izithombe zabanqulo ibuka besifazane abahlukahlukene mhlawumbe bangaphezulu kweshumi benza izenzo zobubi zenze ingcolile.
His wife didn't want to perform the filth and do the filth that he expected of her.
Lo ayishade naye lo wesifazane wangayimisela ukwenza njengalabo abesifazane eyayibabuka lensizwe ezithombeni zabantu.
You know what happened?
Yazi kwenzekani?
After 6 months she was boring to him.
Emveni kweinyanga eziyisithupha lo wesifazane kwaba sengazuthi akasanele akasayenelisi lensizwe.
And he couldn't get excited about her anymore.
And
the marriage bed was boring to him.
That
is death to a marriage. That is because you touch the ark of God, you touch the holy thing. That's a marriage that was instituted by God for a totally different reason. You've touched it in an unworthy manner.
Lokho kusho ukuthi usuthinte iakhi kaNkuluNkulu ngendlela engafanele, hayi ngalendlela uNkuluNkulu ayimisile ukuba kumele kwenziwe ngayo.
And at that same battle where Hophni and Phinehas died,
kuyo leyompi abafa kuyona laba babili abangamadodana kaEli.
Israel realized that they were losing the battle.
Abantwana bakaIsrael base beqonda ukuthi bayahlulwa kulempi.
And they decided to fetch the ark of God out of the temple and carry it into the battlefield because then God is in our midst and God will help us have the victory.
Base bekhetha ukuthi ongcona balandi akhi kaNkuluNkulu ethempelini beze nayo babe nayo la empini ukuze uNkuluNkulu abe phakathi kwabo ngesikhathi belo.
You live a godless life.
Uphila impilo yongamesaba uNkuluNkulu.
And then you want to go and get married in the church.
Kodwa bese ufuna futhi ukuyoshada phakathi ethempelini ebandleni.
You're trying to carry the ark of God onto the battlefield.
Uzama ukuthatha iakhi kaNkuluNkulu uyikhiphe ethempelini uza naye empini.
Why do you bother to get married? Why don't you just start living together?
Yindaba uchitha isikhathi sakho ufuna ukuqala ushade, yini ningavele nje niqale nihlale ndawonye.
Because you're making the marriage and the engagement just cheap in the eyes of the world.
Ngoba ngaleso senzo wenza inkonzo yomthembiso nenkonzo yomshado kube into nje ebukeleka phansi eshibhile.
Dear friends, you've got to enter marriage with clean hands and a pure heart.
Mahlobo umelwe ukubungena enkonzweni yomshado nezandla ezihlanzekile nenhliziyo ehlambulukile.
In the case of one of the couples that got engaged today.
Kulabo abenze umthembiso namhlanje labo bantu abasha.
The young man had a dream.
Insizwa ibe nephu.
Where God spoke to him.
Lapho uNkulunkulu ekhulume nayo lensizwa.
Not a lustful dream.
Hayi iphupho leyinkanuko.
Where he was in bed with a girl.
Lapho ephupha esembedeni nowesifazane.
But a dream where he was in the presence of God.
Kodwa ke iphupho lapho ekade khona ebukhoneni bukaNkulunkulu.
And God told him to get married.
uNkulunkulu wayesemtshela ukuba kumele ashade.
If I'm correct, he waited 7 years.
Uma ngikhuluma iqiniso, lensizwa ilinde iminyaka eyisikhombisa.
And the girl said, "No, the Lord hasn't spoken to me about this."
Intombi yayisithi, "Cha, uNkulunkulu nje akakhulumi nami ngalokhu."
I'm not running after getting married like so many girls are doing.
angeke ngize ngijahe ngigijimela ukushada njengalokho amanye amantombazane.
And he would come and to speak to his counselor and say, that's fine, I can't do anything else because God has said to me, spoken to me clearly that she's the one.
Wayese efika kinsizwa yathi kumlungisiswayo, akukho okunye engizokwenza ngoba ngokucacile uNkulunkulu ukhulumile nami wathi uye lo ozoshada naye.
7 years later, the girl who said, no, I see no need to getting married, God hasn't said anything to me,
kodwa ke emveni kweminyaka eyisikhombisa le ntombi ithi nje qha uNkulunkulu bengakakhulumi nami futhi angisiboni isidingo sokushada,
came and said, God has spoken to me,
yayisifika le ntombi yathi uNkulunkulu usekhulumile nami,
I should get married,
kumele ukuba ngishade.
You see, young people, when you live in the presence of a holy God, everything must come from God and not from yourself.
Ngithemba ukuthi niyabonake abantu abasha ukuthi uma uphile ebukhoneni bukaNkulunkulu ongcwele, yonke into okumele iqhamuke ngasohlangothini likaNkulunkulu, hayi kuwe.
It's not like some Christians do it.
Lokho akufani nendlela amanye amaKristu enza ngayo.
They follow God, they serve the Lord.
Yebo bayamlandela uNkulunkulu
bayamkhonza. When it comes to marriage,
kodwa mase kufika emshadweni,
they say, Lord, just stand aside a bit, I must just get married quickly.
Bese bethi hayi ke uNkulunkulu awume kancane nje, kumele ngiphuthume manje ngingene emshadweni.
I'm really attracted to this girl.
Ngoba ngiyayizwela ukuthi ngiyamuzwa lo wesifazane.
I have all kinds of desires for this girl.
Futhi nginemizwa eminingi ngalo wesifazane.
It's not about God.
Lokho akunakwenza noNkulunkulu.
It's not in holiness.
Akukho futhi ebungcweleni.
Lord, let me just get married quickly.
Once
I'm married, I'll go back and follow you again.
But in
that short period, when they get engaged and they get married, they're following their own hearts and they are not following the voice of God.
Kodwa ke emveni kwesikhathi esingesingakanani balandela iphimbo labo, balandela indlela yokwenza kwabo, abalandeli iphimbo likaNkulunkulu.
Sometimes our hearts are slyer than that.
Iqiniso lithi inhliziyo zethu zihlakaniphe kakhulu okudlula lokho.
God hasn't spoken to me about marriage.
uNkulunkulu akakhulumi nami ngomshado.
And then I start seeing all kinds of signs around me that indicates to me God is speaking to me.
Bese ngiyaqala manje ngibona zonke impawu ezingizungezile ukuthi hayi kwangathi uNkulunkulu usekhuluma nami ke manje.
But actually I read the signs because there's a feeling in my heart, it's my choice and I want God to give me approval for my choice.
Ngenxa yokuthi ngiyayifunda lezi impawu ngiqhutshwa yilomuzwa ophila enhlizweni yami bese ngifuna ukuthi uNkulunkulu abusise lokho okufunwa yimina ngikulangazelela.
It's not me standing back and allowing God to guide.
Akusimini ohlehlayo bese ngidedela uNkulunkulu ukuba asihole.
And then I read the Bible and all kinds of texts tell me, no, you've got to get married, you've got to be married. You read into the Bible what your heart desires.
Bese uyaqala ufunde iBhayibhelini ucaphuna amavesi aqinisekisayo ukuthi kumele ushade, kodwa ufunde iBhayibheli ngenxa yomuzwa wakho lokholayo ongaphakathi kuwena.
Lastly,
iphuzu lokugcina.
The story of Asa.
Indaba ka-Asa.
Who walked next to the ark of God.
Owahamba eduze.
And when the oxen stumbled and he was afraid the ark will fall, he stretched out his hand and steadied the ark, and God struck him and he died.
Lapho iy'nkomo ezayithwele lo mphongolo kaNkulunkulu kwaba sengathi ziyakhubeka ziyawa, wayiselula isandla sakhe zama ukusekela umphongolo kaNkulunkulu.
Don't ever try to save your marriage in a carnal way. You are touching the ark and it will bring death to you.
Ungakulingi uzama ukusekela umshado ngendlela wena ocabanga ngayo, ngaleyo ndlela uyobuthinta umphongolo kaNkulunkulu uyoshayeka phansi ufe.
Don't solve missed difficulties and challenges in your marriage by becoming angry, telling lies, manipulating the other person.
Ungaqali uthi uxazulula iy'nkinga emshadweni wakho ngokuqamba amanga ube umuntu oyiqili ongathembekile ngoba uthi uzama ukuthi uwonge lo mshado.
There's so much I could still say.
Kuningi bengingafisa ukuqhubeka ngikho.
But let me close.
Kodwa ke ngivumeleni ukuba ngiphethe.
Time's up.
Isikhathi sesiphelile.
Dear friends, dear brothers and sisters,
bahlobo abathandekayo, bafowethu nodadewethu,
we are all in the engagement period which these six young people are.
Nathi sonke sikuwo lo mthembiso lo labantu abasha bangene kuwo.
All of us are living in that time.
Sonke njengothilwethu siphila kuso leso sikhathi.
Let us read Revelations 19 again.
Asike siphinde futhi sifunde incwadi yesambulo isahluko seshumi nesishagalolunye.
Verse 6 and 7, and I heard, as it were, the voice of a great multitude, as the voice of many waters, and as the voice of mighty thunderings, saying, Hallelujah, for the Lord God omnipotent reigneth. Verse 7, let us be glad and rejoice and give honor to him, for the marriage of the Lamb is come, and his wife hath made herself ready.
Ngase ngizwa kungathi izwi lesixuku esikhulu linjengezwi lamanzi amaningi nezwi lokuduma okunamandla lithi haleluya ngokuba inkosi uNkulunkulu wethu umnini amandla onke iyabusa masithokoze sethabe futhi masimnike inkazimulo ngokuba umshado wewundlu ufikile.
This is the final day when Christ comes to fetch his bride, and who is his bride? The church.
Lesi sikhathi sokugcina lapho iwundlu lizobuya lizolanda ibandla lalo. Yini ibandla likaNkulunkulu? Yini lo makoti kaNkulunkulu uyibandla?
Verse 8. And to her was granted that she should be arrayed in fine linen, clean and white, for the fine linen is the righteousness of the saints.
Ivesi lesishagalombili wanikwa ukuba embathe ilinene elicolekileyo nelikhazimulayo nelihlanzekileyo ngokuba ilinene elicolekileyo liyizenzo ezilungileyo zabangcwele.
If you are part of the bride of Christ,
uma nawe uyingxenye yomakoti kaKristu,
you should be dressed in fine white linen.
Umelo ukuba ugqoke ilineni elicolekileyo elingcwele.
And if you are not, you can go to Calvary and get forgiveness for your sins.
Uma ungenaso lesembatho sobungcwele, usengaye eCalvary uyocela intethelelo ukuze uhlanzwe ezonweni zakho.
And he saith unto me, Write, blessed are they which are called unto the marriage supper of the Lamb. And he saith unto me, These are the true sayings of God.
Ivesi lesishagalolunye yayisithi kimi lobo ukuthi babusisiwe abamenyelwe esidlweni somshado wewundlu yayisithi kimi lawo angamazwi aqinisileyo kaNkulunkulu.
We are all in the period of engagement.
Sonke sisesikhathini somthembiso.
Whether we know it or not.
Noma ngabe kuthiwa siyakwazi lokho noma asikwazi.
Whether we are members of a church or not.
Noma ngabe kuthiwa singamalungu ebandla noma siwona.
But know it, Christ will be coming one day.
Kodwa kwazi lokho ukuqonda ukuthi uKristu ngelinye ilanga uzobuya.
And he will coming expecting a bride dressed in fine white linen.
Uma ebuya uKristu uyobuye elindele ukuthi umakoti wakhe uyobe egqoka ilineni elimhlophe elicolekile.
And this is what God's word says.
Yilokho kushiwo yizwi likaNkulunkulu.
Blessed are they which are called unto the marriage supper of the Lamb.
Babusisiwe abamenyelwe esidlweni somshado wewundlu.
Have you been called to the marriage supper of the Lamb?
Umbuzo uthi ngabe wena mhlobo usumenyiwe yini umenyelwa esidlweni somshado wewundlu na?
Have you heard his voice calling you to come to his marriage feast?
Usulizwile yini iphimbo lakhe likumema lithi woza esidlweni somshado waliwundlu?
Poor if that invitation has never come to you. Poor are you.
Ufaniswa nomuntu ohlwempu uma leso simemo singakafiki kuwe ungompofu.
And if that invitation has come to you,
uma lesi simemo sesifikile kuwe,
to become part of his bride,
ukuba nawe ube yingxenye yamakoti,
doesn't matter how dirty your clothes might be,
Doesn't matter in what filth you've been rolling and how filthy your life has been. You can get the white garment, the fine linen from God by bringing your sins to Christ. So that you can also be dressed in fine linen. While you wait for the coming of the bridegroom. Dear brethren, dear friends, don't you want to come along with us? We invite you, come with us. None of us were born righteous. None of us were born in white linen. We all experience the conviction of the Holy Spirit. And we see people around us daily being convicted. Yes, we see people around us that have not been convicted. They don't understand what the issue is. We can't help it if they're living in their own bubble. They're living on the mission, but they're living in their own bubble. They see no sin in their lives. They see themselves as self-righteous. But friends, we thank the Lord that God's Spirit is convicting people in the revival that's continuing amongst us. Why don't you join us? Those who looked, watched last night the video of the vision of Aunt Mkulu. Did you see the end? They were standing in white garments there, waving and beckoning at us to come and join them. I want to be part of those. Whatever it may cost me, doesn't matter how much humiliation it will take, I want to be part of the bride of Christ when He comes. The invitation is open to all nations. God said, my church, my house must be a house for all the nations. May God be merciful to us.
We've
been blessed through this engagement service that we've heard. I trust the one who's had an ear to hear has heard. And the Lord has blessed us by giving us the service of being faithful before Him.
We see standard,
and these young men and young women showing us an example of the standard that we need to live.
Basha sinevangeli liyasiqondisa imihla ngemihla.
Young people, we have got a gospel which straightens us each day.
Uma ulivumela lisebenze enhlizweni yakho uzobona nawo umphilele uNkulunkulu. Awudedele nje uNkulunkulu asebenze empilweni yakho.
When you allow God just to work in your life and see
what he will do.
Angikhohlwe enye intombi eyayisibikeliwe ukuthi sekufanele ukuthi ishade umfundisi esixoxele ekolishi yathi mtshele lo mfana ukuthi mina njengamanje ngisafuna ukuqedela izifundo zami ngifuna ngize ngiphathe ngithole iziqu zami zobuthisha.
I will never forget, it was spoken about a particular girl who received a marriage proposal. She was still studying at college and she said, no, I want to finish my studies before I enter into marriage.
Akuyona ukuthi kuyona kwakuyinto ephambili umshado nina abantu abasha abantu abahlasahlusho umshado.
She wasn't in a hurry to get married, young people. Many of you are in such a rush to get married.
Abashade ngendlela yokulaya ubuKristu abanakho lokho ukuthi bafuna umshado. Umshado uyifikela wona ungawulindele.
Now, those who are guided and led by the Lord, they're not in a rush and a hurry to get married. They don't look for marriage. It's marriage that comes and looks for them.
No, my name in Tom, so is Uti Bengalindel, Uti Singase, Uti Bekonunga to Funuk Shata Nam. We figure in Gentunga Lindel.
And you'll hear it from girls that they would say, you know, it was such a surprise. It actually came as a shock that somebody wants to get married to me. I didn't even think about it.
No, Adam, Wengalindel, Utuzo Wenzelum Sizuak.
And Adam wasn't looking for his helpmeet to be made for him. And so the same with the young man. God all of a sudden comes and speaks to that young man
about marriage.
And so may it be like that with you as well. Not that you are full of thoughts about getting married and you're always worried about how you dressed, whether they notice you, the young men notice you as a girl, or the girls notice you as a man. And so that young woman completed her studies and she got a degree. And then she said, Reverend, now you can tell me who the young man is who wanted to get married to me. Now I can pray about it to see if it's God's will or not. Now, it happens often that a girl gets a marriage proposal. She prays about it and then she feels, no, this is not God's will. And the answer comes back and it's no. It's not always yes. Now let me illustrate it by means of somebody who I didn't ask her if I can say this. Many young men have come to my sister and where they've informed it and said they feel that they should get married to her, and she said, no, I don't feel it. And then eventually she said, but Reverend, how many gods are there? Because this one says, I feel God leading me to do it. This one says, I feel God leading me to do this. And there's so many that say they feel God leading them to do it.
Now, phakathi kwalezi ntombi ke kube khona nalebi lokuthi kha okwamanje angizwethi ngashada nalo nalo ngizwethi ngashada nalo kwaze kwafika lapho egcineni sithi hayi sengiyazwela ke sokuyintando kaNkuluNkulu.
And so amongst the girls there are those that say, no, I don't feel this is God's will, even if the marriage proposal comes, and even to the next one, no, I don't feel that's God's will. Until it's the right one and where they feel God leading them to say yes.
Kuhle ukumlalela uNkulunkulu noma ngase wona umthembiso.
And it's good to obey God not only in matters concerning engagement.
Ulalela ukuthi kuyintando kaNkulunkulu ukuthi ngikwenze ukuthi nokuthi.
Where you listen if it's whether it's God's will for you to do certain things.
Uthandaze ukuthi uNkulunkulu uyangivumela ukuthi ngenze ukuthi nokuthi.
Where you pray and say, does God lead me and allow me now to do the following?
Uma uSathane kunyenyezela ukuthi yenze into ethile ukuthi Sathane mina sengiyakholwa manje ngeke ngenze ukuthi nokuthi.
And even if the devil comes and whispers in your ear to do something that you say, Satan, I'm now a believer. I no longer do that.
Hayi ukuthi kube umthembiso kuphela uzolalela iphimbo likaNkuluNkulu. Nako kunye kufanele ulalele iphimbo likaNkuluNkulu ukuthi kuse uyena uNkuluNkulu okhomba lento uthi ngiyenze.
It's not only when you want to get married or get engaged that you need to hear the voice of God. You need to hear it all the time.
Kumnandi uma khomba uNkulunkulu ekhomba isono empilweni yakho uthi nasi isono sivume.
And it's wonderful when God points out a sin in your life that you can also obey him and that and you confess that sin.
Lana akaphoqa umuntu ukuthi akavumise ono zakhe uhlatshwa izwi likaNkulunkulu.
Nobody is forced here to confess their sin. It's God's word that penetrates their heart.
Uma vele uNkulunkulu eseyihlabile inhliziyo yakho, phenduka ke mhlobo wami.
And friend, if God has convicted you, then repent.
Uma uNkulunkulu esekukhombisile ukuthi akuyona le ndlela ophilela ngayo uNkulunkulu, phenduka kungaze kufike lolo suku.
And if God has shown you that you're not living as he wants you to live, repent before that day of judgment comes.
Now usafuna umshado, cela ukuthi uNkulunkulu akusize ngoba ngeke uthole umshado mawufuna. Ngitshela iqiniso, ngeke uthole uma uthi usafisa umshado, ubonele insizwa, ngeke uzuthole uma ufuna umshado.
And if you're still busy with marriage and so on and you're always thinking about that, then pray that God will help you, because while you're searching for it, you won't find it. Let me tell you that.
Asithandaze.
Shall we pray?
Nkulunkulu wethu, siyabonga ukuthi ukhulumile nathi.
We thank you, O God, that you've spoken to us.
Kuningi inkosi besingakukhuluma.
Lord, there's so much we could say.
Kukhona Nkulunkulu abasahlushwa inkanuko.
There are those who are still troubled by lust.
Ziyavuthe empilweni zabo.
Lust is a flame and burning in their lives.
Sicela Nkulunkulu ukuthi bephenduke.
Lord, help them to repent.
Abanye ulaka, abanye inzondo, abanye amagqubu.
With others, it's anger, grudges, and so on.
Abanye ukuyiqhenya.
With others, it's pride.
Kwangathi uNkulunkulu bangaphenduka kulezo zinto ezinjengalezo.
Help them, Lord, to repent from such things.
Abanye ukubulalana, abanye inzondo, abanye uNkulunkulu bayabulalana kubi, bayathakathana, bayaphuza, bayabhema.
And then there are those who are busy with witchcraft, with drinking, with murder, with hatred.
Siyacela Nkosi ungakafiki lezo nsuku kube baphenduke bazibuyisele kuwe.
And Lord, before those days come, help them to return to you and to repent.
Sibongile Nkulunkulu subagcinile Nkulunkulu bafika bephephile abantwana bakho beze befike lomthembiso nabo wabagcina nabathembisayo.
Lord, thank you that you've kept all those who came to attend this engagement that they could come and arrive safely. And please keep your children as well who have got engaged.
Nabo futhi uNkulunkulu bagcine kuze kufike lolo suku lomshado labade bethembisa.
Lord, those who have got engaged, won't you please keep them until the day of marriage?
Noma sebebuyele emakhaya uNkulunkulu bagcine basazohamba beendaweni ezahlukene.
And those who will be returning back home to their various places, won't you please keep them?
Nokudla basazokudla abantwana bakho sicela ubabusisele.
And Lord, also the food that we are going to partake of, would you please bless it?
Amen.
Amen.
Leshocela la ungukumane kube khona umbiko asitelela khona. Ungubani? Yamazi ungukumane.
Okay. I will ask Mr. Ngubane to come forward and to still make some announcements.